iby'urupfu rwa perezida Habyarimana nararuhanuye
muhe mwaka
hari muri 1994 mu kwezi kwa gatatu iryo joro ne nararyamye nk'abandi nijoro Imana irangenderera mbwira ko ngomba kwambara nkajya kuri stade ubwo rero ngezeyo hari abantu benshi cyane yamari ntiyeka kwicara imbere ariko nkayibaza icyo ndi buvuge ntikimbwire yari izi ko ndi umuntu yari izi ko nshobora kwanga kandi koko yibimbwira kare kambwira turaza kuvuga gutya ndi umuntu nanjye nariko nari kwibwira toya nanjye rero nicaye ahageze bamuhaye mikoro ngo agire icyo ageza ku bantu b'iwacu za mbaraga z'imana zisanzwe zinkoresha nizo zambatuye numva ijwi rimbwira ngo urahanura mbwira imana ntari ko hasi mu rusengero baravuga ngo ntabwo nkorera mu rusengero gusa n'iz'imana zasanze ku stade numva ijwi rimbwira ngo uhanura ko perezida Habyarimana apfuye ndayibaza nibivuga simpfa nabaje imana ntibanyica ngakenyuka ijwi ry'imana rirambwira ngo uhanura ntacyo uri bubi ubwo rero nagiye kwisanga nsanga iby'imana yamatiraga kuvuga nabivuze ndetse stade yose irahungabana ihungabanye kuko navuganye ijwi rirenga cyane ubwo minisitiri wari uyoboye protokole noneho yumva abantu baravuga ngo uwo ni umusazi yarasaze arasara arasara arabaza ngo koko murabizi ko asara wumva umuntu wakumva avuze ibyo bintu nawe bwa urwego wamushyiramo kandi abibwira nyir'ubwite rero abaza perezida tumugire gute perezida aravuga ati nta ufunga umusazi nta n'umwica abwira abajepatu uwo muntu mumukure muri stade kandi mumusohore buhoro bankuyemo buhoro rero nta wankozeho nta wankubise icyo nibuka ni kimwe gusa ni abajepe babiri umwe yarambajije tugeze inyuma ya stade koko urasara ndamubwira oya njye ntabwo sara ndi umuhanuzi ndahanura ibimvuze mu gihe gito murabibona undi mujepa arambwira ati nemera imana n'ibyo ivuga njyewe ntunga ikiganza cyawe cy'iburyo umunsi azaba yapfuye sinzajyane nawe icya mbere cyihuse amaze gupfa ni uko bahise bavuga bati wa mugabo wavuze bya bindi mumushake mubanze mumenye ubwoko bwe ikindi imana icyo gihe ndi guhanura muri ubu butumwa bw'amaboko imana yari yavuze ngo abanyarwanda nibatumva ngo bahindukire bayemerere bababarirwe ko bazakururira igihugu ishyano riruta iryabaye icyo gihe nabihanuye abanyarwanda barabizi ko nabahanuriye ko nibarakaza imana ntibihane ngo bababarire ko hazapfa bibiri bya gatatu hagasigara kimwe cya gatatu cy'abatuye igihugu nubu abanyarwanda bamwe barambaza ati ese bya bintu bizaba igisubizo ni uko ntabyifuza nta n'undi wabyifuza n'uwabyifuza ntabwo yaba azi icyo yifuza ariko imana yo iba ifite uko ibireba kuko n'ibindi byabaye tutabizi nubwo imana yari yabinyinyujijemo n'ubundi nkabivuga abanyarwanda bakanangira ntibumve kuko iyo bumva ntibaba barishe n'ibi rero batumvise byashoboka ko n'ibindi byatugwiririra nicyo gisubizo njyasubiza abanyarwanda n'ibi byaha by'amaraso rero navuga ko bari kumpamagara hirya hino abantu bapfukama bati imana nitubabarire nasaba nyine abanyarwanda ko bakomereza aho ngaho kwihana amaraso akava mu biganza tukareba ko imana dusubiza.